Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam,
Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam,
Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam,
Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam,
Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam,
Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam, Nicky Jam,
matokeo yani chuki nona isi nikiwaza jinsi nilipojitolea kuniudhi bila matokeo yani wanaomba mabaya wanasauni Mola na panga wanasauia dhahabu kwa mchanga kunga hivi kwa nini wanaomba mabaya wanasauni Mola na panga wanasauia dhahabu kwa mchanga kunga Cheni mimi, anyani maisha ngu mimi Mimi ni nataya mchini
Oh oh, on the way down
Cheni mimi,
panina panina panina
panina Mimi
ni nataya mchini Yo, 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 nipo simple too Ila, long time una dizi too Wanakabazo na kitu, wanapapara papara Wanajua nkukushika, watakula mikwa